nkwasɛm brini onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwasɛm ɔmɔde asɛ wobɛfrɛ wo biribi a ɔbɛwɔ no woasem wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ adu ɛyɔmsomfo Akwa Hayford ɛna me ne mo bɛkyɛ asɛm yi ɛni deɛ mu mɛkyerɛ sɛ ɛbɛbɔ mpaeɛ ɔdomfo mɔborɔmufoɔ ade nyinaa so tomfo ɛde wase sɛ wamehunu nnɛ yɛserɛ sɛ wobɛhu da foforɔ ati sei gyae nkɔmmɔdeɛ nyinaa hyɛ wo nsa ɔfa akoma ne adwene nyinaa de wonom hyɛ w'asombrɛ no ase ɛbaa wo mma ayɛ krado sɛ bɛtia w'asɛm yi wohu adi kyerɛ wɔ w'asɛm mu bade deɛ ɔne wɔ no wobɛyi wo ho adi akyerɛ no afa wo sɛ kristo ɛkra agye nkwa ɛna abade deɛ ɔne wɔ nso wobɛto no gyidie mu abade kora yɛn ne bɔ yɛ ho ban sononko ma ɛdɛm ne haw no amanne biara mmɛka yɛn yɛde wase ɔnoade yesu kristo din mu ɛna mebɔ mpaeɛ amen ɛyɛ mɔsomfo Akwa Hayford ɛna ɛne mu kyɛ asɛm yi sɛdeɛ a medi nkan ɛne mu kyɛeɛ no asɛm a me ne wo kyɛ mato no din sɛ draw near to God ɔmmɔden sɛ wobɛbɛn Onyankopɔn bɛ sɛ mebisa wo sɛ so sɛ wobɛn Onyankopɔn anaa wobɛn Onyankopɔn anaa bɛyɛ ane anaa daabi na ɛbɛyɛ makoma mu ɛdɛ ɛne ani gye sɛ ɛfiri saa berɛ kɔ no wobɛbɛn Onyankopɔn mmom kyɛn sɛ wode wo ho bɛto onipa so na kwan bɛn so na yɛbɛtumi abɛn Onyankopɔn bɛ sɛ me ne mehwɛ akenka asɛm ɛwɔ Hebrifoɔ nhoma no ɛti adu ɛyi mu aduonu mmienu bɛ sɛ yɛti Onyame asɛm ɔsɛ let us draw near with a true heart and full assurance of faith having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Yɛmfa nokorɛ akoma wɔ gyegye a ɛkyinnye anim koraa mbɛn sɛ nnipa a wapete wɔn akoma ho ɛfiri ahonim bɔne mu na wɔde nsu korɔgyen adware wɔn nipadua. Onua ɛberɛ akenka asɛm yi yɛkan momma yɛmfa nokorɛ akoma ɔwɔ gyidie a ɛkyinnye anim koraa mbɛn sɛ nnipa a wapete wɔn akoma ho ɛfiri ahonim bɔne mu na wɔde nsu korɔgyen adware wɔn nipadua. Amen bio me nua a wotie me Hebrifoɔ nhoma yi yɛana yɛpɛ sɛ yɛhu nea ɔtwerɛe ebi si yɛmfa ma Paul ne twerɛeɛ bi si Apollo ebi si hwan ba ne nyinaa ɛyɛ Onyankopɔn asɛm sɛ wei na ɛkyerɛ so wei na ɛkyerɛ yɛ o ɛyɛ Onyankopɔn asɛm a ɛkyerɛ kɔm a Israelfoɔ na ɛnnɛ so aba bɛto yɛ ɛkwan a bɛtumi afa abɛn Onyankopɔn no sɛ ɛsɛ yɛnya buroni bɛsɛ true heart akoma a ɛmu tie ankasa akoma a ɛmu tie onua yɛka sɛ akoma a ɛmu tie a na aseɛ ne sɛ sɛ w'akoma mu tie a yɛbɛka sɛ biribi de genuine faith wo gyidie a wokura no ɛkyinnye biara ɛnni ho nea Onyankopɔn asɛm ɛka no wode w'akoma gye tom na wogye di prɛko pɛ a ɛyɛ asɛm korɔgyen o ɛnyɛ common sense asɛm na yɛka wo adɔfo nom ɛkwan baako a ɛma yɛntumi mbɛn Onyankopɔn paa ne sɛ ɛnɛ nyamesom no nnipa bi sɛ yɛde common sense na wɔ saa sense no ho a na ɛbɔ ma wo
Oh, ene nipa de na dwene bi ni ne hunu mu a wokusua ene edi e ti onyakopo asem ho etide eno ema unya the true heart say betini abe onyakopo onyakopo boye no opese ye ben no ene ti na wo kan mo se hu medi kan no Genesis no be biara na Bible no eka ne se onyakopo besere nipa ebre bia nyimre bia no nipa be di nkomo nanso sense nipa nya abone adwene ewo na koma mu no ente mo nipa ti ne ho firi onyankopo ehu ware na me kanfo ma ose se opese wo ben onyankopo wa nya akoma emutie na nya jidia ahotoso ewo mu ba ko su ni se ubenya for assurance odi wo hunyina abetu onyankopon so do ni pebe ke bia woni awehwe mu wo mu se de onyankopon asem eka woni a wutie mu pomodia se ene ni petie onipa chen onyankopon ene petie onipa chen onyankopon oh na dia bible na kan de ayana edubre bia ayesu wose wo de wo hodada na mo no obi beka no na nipa no e de na adwene na ode e ka kire ojidi chen se ode ne hunyina to so e chen onyankopon asem na onyankopon enti ne have confidence in God's work nya wirishiman kasa ewo onyankopon ejuma ho ene yankopon ejuma yeye obi ho a onyame afrend but na dwene da baby fa na na dwene do yankopon asem so but me catch ho se onyankopon a wafre wo no ore mpao no ri nya wo nso da wo nso a wutie mi a minia bomodia se ubenya for assurance e wo yakopon mo se wafa kristo so kra je nkwa na bible so do jimi di na wo dan kwa wo dan kwa wan ne bon kwa yesu si do jimi di na wo dan kwa minua ende me kaicho no kwere mo se no kwasem ni nya arishemu se ampa wo dan kwa na wo ye kain people for human no eti do yume do nume no o se mo yenye ni pa aye se ya tu ye hu efri bone ho na ya makwan me di hira di yesu kristo mo ja no afro yen ti se di nsu kro jin e di hu hu ni pedue ni nyina ye mbo moden se ye bobo moden aye saade no na she onyankopon den adofo no yeye no ma be she onyankopon enim nya ma ye hukwan e ma ye ti ye ho en free nwo bebre ho na ye pe onyankopon wenu ya uchi mi pomodian se wa chun ho free wiase no me bia emfa nim nyam hye emba na wabanyame penikura se akoko obe oni no ene odi abebesre etimisre wa so benya kupon wa na otwe ben na ne pa e papa wa brabo onu ndufu bi etu nyum bi se chume bɛn me nyankopɔn chume bɛn wo ma gye nkwa firi ne ɛkɔ menua sɛ yɛse yɛgyae wiase nnɔma a ɛmfa mfasodeɛ biara mmerɛ yɛn moma ɛmfa yɛ ho nto onyankopɔn so mmom nkyɛn sɛ yɛde ho bɛto wiase ɛnnɔma so menua wotie mi sɛ wofa kristo sɛ wokra gye nkwa ane wo bisa se na be den na metimi aben onyakopo enyo ma na se ni panyi na se ni panyi na ebone bare so na kotia o so fa kristo so ka je nkwa bible si obaje nkwa enti bi ka fura di yesu kristo ma radi yesu kristo be wa senua nso e bi chia minu minu ebone ka so wanu pem fa kristo se wo kra je nkwa ene se kristo ben na ubakobi eza se de wa senua nso no ka chire yesu se ene se wo ko wa hini mu aya kai yesu ka chire se eno be kam ho paradise unia fa kristo se wo kra ene wa je nkwa na wabɛn onyankopɔn sɛ wobɛn a ade nyinaa bɛsi wo yie nyame nhyira wo sɛ wayɛ krado na wotie nkwasɛm yɛbɔ mpaeɛ ɛne membɔ mpaeɛ wade yesu kristo meda wo ase sɛ woasɛm aba me nkyɛn awurade menim famfo nsuo nyinaa kyɛ me na mfa wo sɛ mekora a akye nkwa adu pia manyo yiraba so bompa e fakrisho ka jinkwa radi ajum bible should wanu pemka ba jinkwa yen sam tintin bebre kristo betama brabo so na mentimi entrasima na metimi aben ya mishra so abompa e ya msonfo akwa efod na mede asemi ebrem free life word media ministry www.lifeway.org The telephone number here 0244-86-9499 0244-86-9499 and quite some and I had the abroad. I'm sure I'll share that for you. I'm sure I'll share. Bye-bye.